Ahasigaye amasaha abarirwa ku ntoki ngo umukuru w'Ubufaransa agenderere u Rwanda imyiteguro ikaba irimbanije mu mujyi wa Kigali. Isuku iragaragara mu mihanda yose yo mu mujyi wa Kigali. Ku muhanda uva ku kibuga cy'indege cya Kanombe urasanga hateretswe indabo ziza ziyongera ku zari zisanzwe ziteye umujyi wose. Umutekano nawo uragaragara ko witaweho, cyane cyane mu bice umuyobozi w'Ubufaransa azasura nko ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi kurandirwa bacitse ku icumu. Egide Nkuranga uyobora umuryango Ibuka wita ku mibereho y'abacitse ku icumu wasanga perezida w'Ubufaransa akwiye gusaba imbabazi u Rwanda ku ruhare igihugu cye cyagize muri jenoside yakorewe Abatutsi.
Harabambajije ku byerekeye kuba yasaba imbabazi iki, natwe twumva bibaye byiza yasaba imbabazi nk'uko n'ibindi bihugu byazisabye. Urabizi ko Ububiligi bwazisabye, urabizi ko Amerika yazisabye, urabizi ko Loni yazisabye. Urumva rero n'Ubufaransa buzisabye ni ukwemera ya responsabilite nyine, ni ukwiyemera ku mugaragaro. None ariko ni ikintu cyiza gisa nkaho cyabohora n'abaturage b'Abafaransa bumvaga bafite n'iryo pfunwe, cyane cyane kumva igihugu cyabo cyarakoze ibintu nka biriya, cyarashyigikiye abajenosideri, cyarashyigikiye ibikorwa rya jenoside. Twumva ari ikintu cyiza.
Urugendo rwa perezida w'Ubufaransa ruje rukurikira isohoka rya raporo ya komisiyo de Clercq yashinje Ubufaransa uruhare rukomeye muri jenoside. Raporo y'abashakashatsi mu mateka ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi yagaragaje ko iki gihugu cyagize uruhare rukomeye kandi ntagereranywa mu mateka u Rwanda rwanyuzemo yagejeje u Rwanda ku icwa ry'Abatutsi. Iyi raporo kandi igaragaza ko nyuma y'ihanurwa ry'indege Habyarimana, Ufaransa bwihutiye gucyura abaturage babwo bunita ku guhungisha umuryango w'umugore wa Habyarimana. Abasirikare b'Ubufaransa bakunze gushinjwa ko bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi binyuze mu kuba ikiraro cyambukije benshi mu ngabo za leta zayikoraga, cyo kimwe n'izindi nterahamwe zikabasha guhungira kwitwaga Zaire. Ibuka ikifuza ko nyuma y'iyi raporo hakurikiraho gushyikiriza ubutabera abivugaho bose.
Ni ukubona ababiciye biberaho mu Bufaransa nk'aho ntacyabaye. Ni nk'icumu riba ritewe rwose. Icyo kintu cya mbere numva gikomeye, twamusaba yuko bafatwa bagashyikirizwa inkiko, hanyuma bakabazwa ibyo basize bakoze, hanyuma nabo bapolitisien n'abasirikare b'Abafaransa nabo bari muri deni barimo mu guhakana nabo cyane. Ni nacyo kibazo gikomeye, kuko hari byinshi batemera, nabo bakaba bashyikirizwa inkiko zikabakatira. Icyo gihe ngira ngo ni kimwe mu bintu byatuma nibura abashitse ku icumu baruhuka.
Perezida w'Ubufaransa agiriye uruzinduko mu Rwanda nyuma y'imyaka myinshi igihugu kitabanye neza n'u Rwanda. Muri 2006 nibwo ambasade y'Abafaransa mu Rwanda yafunzwe. Nyuma yaho gato u Rwanda rwizihizaga ku nshuro ya 20 jenoside yakorewe Abatutsi, Perezida Kagame yongeye gushimangira uruhare rw'igihugu cy'Ubufaransa muri jenoside, abaha ubutumwa mu rurimi rwabo.
After all, le fait sont têtus.
Perezida Kagame ubwo aherutse gusura Ubufaransa mu cyumweru gishize, abanyamakuru bamubajije niba yifuza ko Ubufaransa bwasaba imbabazi, abasubiza muri aya magambo. Biteganijwe ko Perezida Macron agera i Kigali kuri uyu wa kane, aho azasura urwibutso rwa jenoside ruri ku Gisozi ndetse akazagirana ikiganiro n'abanyamakuru. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.